President Museveni avudeyo na wasuvi chitongo chivivula mwansi yona World Health Organization inga Uganda bwero na wezingiro kakasa anti chivade chiebole chababuse omu gwanga liate chigenda kubanga te chiruanyisi wera chigwanga mrijendwa dendala wetu ziruanyisa na wechita akakasiza nti gwanga Uganda msonga zivivula mo baro na wezingiro mkasera kana chivade chino chovola atichina wa kugena maso na kuruma bana Uganda nga wachiri mkweli senkuli munda mkwangiri ya Kongo nino mkulembezo we gwanga habiyo gede wabade asinkanye muha kulile chitongole chwe yivula musiona Dr. Tadriase na tegeza wali makagobo wa President Entebbe kongezuko na koregulo wati ya mtegeze zanti e gwanga Uganda tuwana wezi ngede chode chino chavaru sewo na ya tebi njebi ino kukoba okolebwa nga urayamba kone mluwa na munda mkwangiri ya Kongo baso vlo kichuru wanyisewa mo orono uona wabori yao chisovolo kongera okubanga kilingibwa ku mfete mungeri yemo omuhandisi w'enkalakkali ya ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeezanga ministry y'ebyobulamu bwemaze okakasa nti efuna ebifo bina birambirira wali munda mu ggwanga eya Democratic Republic of Congo ng'abiriraanidde eggwanga Uganda ba ensalo z'eggwanga Uganda bwe bagenda okuba ensiisira z'ebyobulamu batandika okubanga bajjanjalirawo abantu n'okubekebejja ekirwadde kino ekyebola nabwe kityo kigenda kuyambako okendeza bwobolyawo n'okumalirawo ddala ekirwadde kyebola mu mawanga gombiri mu ggwanga Uganda bwobolyawo n'eggwanga eriya Congo mu mbeera eyo.